exclusive from ZambiaTunes.com.
KJinks!
Kafiu wena futhi, nabwela na futhi.
Another top single, KwaZulu family, you overstand.
I miss the old you, baby. Mamele kezo kalira kutala, wenzo ni wa mizira charo. Pepe, Kurbamba babaya, chiniganga kuleke, Kurbamba babaya, chiniganga kuleke, chiniganga kuleke.
Oh baby, why you wanna treat me wrong? Munga sindi ni mwamuna wako, oh, na wadezi unatinza. Akale, ilia wali girlfriend you wandi, wale pelo mchinji, nomba nukwisa wa utola.
Babaya, chini kanga kuleke. Kurbamba, chini kanga kuleke. Chini kanga kuleke.
Sinifuna pali maelo katana ule. Aninanga wai mwani siyaneka. Upaka vitu utapitamo. Ii mwana ile. Sinifuna pali maelo katana ule. Aninanga wai mwani siyaneka. Upaka vitu utapitamo. Ii mwana ile.
Babaya, chini kanga kuleke. Kurbamba, chini kanga kuleke. Chini kanga kuleke.
Apa manje wachinja, wachinja monga ni ninja. Bati chini kanga kukupisha, kaya nilitike uza pikingan. Apa manje wachinja, wachinja monga ni ninja. Bati chini kanga kukupisha, kaya nilitike uza pikingan. Natikita koso ati wayo wayo. Tie kutina ati ni babo yo. Na titita koso ati wayo wayo. Tie kutina puti ni babo.
I miss the old you, baby.
Mamele kezo kalira kutala. Wenzo ni wa mizira charo. I miss the old you, baby. Mamele kezo kalira kutala. Wenzo ni wa mizira charo.
Chini kanga kuleke.
Kurbamba. Apa manje wa mela mapepepe. Kurbamba babaya, chini kanga kuleke. Kurbamba babaya, chini kanga kuleke. Chini kanga kuleke.
It's a few on a 40. KJinx Mo
Tuxedo
Mada dem. Kurbamba baba. Kurbamba baba.
Kurbamba.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Another